Ni siku ya jua.
It is a sunny day.
Familia inaenda kwenye pwani.
The family goes to the beach.
Wao ni wenye furaha.
They are happy.
Jua lina joto.
The sun is hot.
Wanafanya kasri za mchanga.
They build sand castles.
Mchanga ni laini.
The sand is soft.
Wao wanaogelea baharini.
They swim in the sea.
Majibu ni baridi.
The water is cool.
Wanacheza na mpira.
They play with a ball.
Watoto wanacheka na kukimbia.
The kids laugh and run.
Wana picnic.
They have a picnic.
Chakula ni kitamu.
The food is delicious.
Wanaangalia machweo.
They watch the sunset.
Siku inaisha.
The day ends.
Wanahisi wachovu lakini furaha.
They feel tired but happy.
Wanazungumzia siku.
They talk about the day.
Ilikuwa siku nzuri.
It was a great day.
Rafiki yangu bora anaitwa Sam.
My best friend is named Sam.
Yeye anapenda kucheza mpira wa kikapu.
He loves to play basketball.
Tunaenda kwenye parki kila Jumamosi.
We go to the park every Saturday.
Katika mbuga, sisi tunacheza pamoja.
At the park, we play together.
Tuna furaha nyingi.
We have a lot of fun.
Yeye anafurahia michezo ya video pia.
He enjoys video games, too.
Sisi mara nyingi tunacheza pamoja nyumbani.
We often play together at home.
Wakati mwingine tunatazama filamu.
We sometimes watch movies.
Filamu yangu pendwa ni Spider-Man.
My favorite movie is Spider-Man.
Sam anafikiri kuwa ni kubwa.
Sam thinks it is great.
Sisi pia tunapenda kwenda kambini.
We also love to go camping.
Camp ni njia ya kufurahisha kuwa nje.
Camping is a fun way to be outside.
Niko nafurahia kuwa na rafiki bora.
I am happy to have a best friend.
Anna alitaka kupata nyumba mpya mjini.
Anna wanted to find a new apartment in the city.
Aliangalia mtandaoni kwa chaguzi tofauti.
She looked online for different options.
Wengine walikuwa ghali sana na wengine walikuwa wadogo.
Some were too expensive and others were small.
Anna aliamua kutembelea baadhi ya maeneo ili kuwaona.
Anna decided to visit a few places to see them.
Apartment wa kwanza ilikuwa nzuri lakini ilikuwa mbali sana na kazi.
The first apartment was nice but too far from work.
Mahali wa pili ulikuwa na bei bora na eneo.
The second place had a better price and location.
Anna alihisi furaha lakini bado hana uhakika kuhusu uamuzi wake.
Anna felt happy but still uncertain about her decision.
Siku zilipita na yeye aliendelea kutafuta mahali sahihi.
Days passed and she kept searching for the right place.
Hatimaye alipata mmoja ambaye alimpenda.
Finally, she found one that she loved.
Ilikuwa kamili kwa mahitaji na bajeti yake.
It was perfect for her needs and budget.
Anna alisaini mkataba na alihisi kupumzika.
Anna signed the lease and felt relieved.
Sasa anaweza hatimaye kupumzika na kufurahia nyumba yake mpya.
Now, she could finally relax and enjoy her new home.
Kimataifa kimebadili jinsi biashara zinavyofanya kazi duniani kote.
Globalization has changed the way businesses operate worldwide.
Katika nchi nyingi, masoko ya mitaa yanaathiriwa kwa kiasi kikubwa.
In many countries, local markets are influenced significantly.
Kwa mfano, nchini India, biashara nyingi ndogo zinakabiliwa na ushindani.
For example, in India, many small businesses struggle to compete.
Kampuni kubwa mara nyingi zinatawala soko.
Larger corporations often dominate the market.
Hii nguvu inaweza kuleta kufungwa kwa maduka ya kienyeji.
This dominance can lead to the closure of local shops.
Kinyume, uliberaji pia inaweza kutoa fursa.
In contrast, globalization can also provide opportunities.
Kwa mfano, wachongaji wa ndani wanaweza kuuza bidhaa zao mtandaoni.
For instance, local artisans can sell their products online.
Wakati huu unawaruhusu kufikia hadhira ya kimataifa.
This access allows them to reach a global audience.
Hata hivyo, changamoto zinabaki kwa kampuni nyingi ndogo.
Nevertheless, challenges remain for many small companies.
Wao mara nyingi hawana rasilimali za kushindana kwa ufanisi.
They often lack the resources to compete effectively.
Katika hitimisho, utandawazi unavyoathiri masoko ya ndani kwa njia mbalimbali.
In conclusion, globalization impacts local markets in various ways.
Mtu maarufu hubeba kama kioo kinachoakisi maadili na matarajio ya jamii.
Public figures serve as mirrors reflecting societal values and aspirations.
Maoni yao yanaweka sura ya mazungumzo ya umma na yanaweza kuleta mabadiliko muhimu katika kanuni za kijamii.
Their opinions shape public discourse and can lead to significant changes in societal norms.
Katika miaka ya hivi karibuni, tumeshuhudia watu mashuhuri wakihusishwa na migogoro ambayo imepinga uaminifu wao.
In recent years, we have witnessed public figures embroiled in controversies that have challenged their credibility.
Matukio haya yanaonyesha uwiano dhaifu ulio kati ya maoni binafsi na mtazamo wa umma.
These incidents reveal the fragile balance that exists between personal opinion and public perception.
Hivyo, watu maarufu wanashikilia athari kubwa juu ya imani na mitazamo ya wasikilizaji wao.
Hence, public figures wield a considerable influence over their audiences' beliefs and attitudes.
Kauli zao zinaweza kuleta majibu makali, mara nyingi zikichochea mjadala wa kuchochea katika majukwaa ya mtandao wa kijamii.
Their statements can evoke strong reactions, often igniting passionate debates across social media platforms.
Kwa hivyo, baadhi ya watu maarufu wa umma hupata upinzani wanapo mawazo yao yanapingana na hisia za umma zinazotawala.
Consequently, some public figures experience backlash when their views contradict prevailing public sentiment.
Mwingiliano wa mitandao ya kijamii unazidisha hii hali kwa kuimarisha sauti za binafsi.
The influence of social media exacerbates this dynamic by amplifying individual voices.
Kwenye uso wa upinzani, ni muhimu kwa watu wa umma kusafiri nafasi zao kwa uangalifu na ukweli.
In the face of dissent, it's crucial for public figures to navigate their roles with care and authenticity.
Hatimaye, athari zao yanaweza kupita mipaka na kuwasha kitendo cha pamoja kwa ajili ya mabadiliko ya kijamii.
Ultimately, their impact can transcend boundaries and ignite collective action for social change.
Katika mazingira ya spoti yanayoendelea kwa haraka, vilabu vya soka vinajipata katika makutano muhimu.
In the rapidly evolving landscape of sports, football clubs find themselves at a pivotal junction.
Ulimwenguni umeimarisha ushindani, kuwafanya vilabu kuchukua mbinu mpya za kifedha.
Globalization has intensified the competition, compelling clubs to adopt innovative financial strategies.
Kuongezeka kwa utajiri kutoka kwa wawekezaji wa kimataifa kumebadilisha mfumo wa kufanya kazi wa vilabu vingi.
The influx of wealth from international investors has transformed the operational framework of many clubs.
Phenomenon hii si tu inabadilisha mazingira ya ushindani bali pia inabadili ushiriki wa mashabiki.
This phenomenon not only alters the competitive landscape but also reshapes fan engagement.
Na vilabu vinavyokaribu kuongeza ufikiaji wao wa kimataifa, mila za ndani wakati mwingine zinaweza kuteseka.
With clubs seeking to maximize their global reach, local traditions may sometimes suffer.
Hata hivyo, vilabu vinajitahidi kudumisha usawa kati ya maslahi ya kibiashara na wafuasi wao wa kujitolea.
Nevertheless, clubs strive to maintain a balance between commercial interests and their dedicated supporters.
Kadhalika majukwaa ya kidigitali yanastawi, vilabu vinawasilishwa kwa fursa zisizokuwepo za kuwashirikisha mashabiki duniani.
As digital platforms flourish, clubs are presented with unprecedented opportunities to engage fans globally.
Mitandao ya kijamii hutumikia kama upanga wenye makali mawili kwenye hesabu hii.
Social media serves as a double-edged sword in this equation.
Wakati inaunda mahusiano, pia inaweza kuimarisha kukataa na upotoshaji kati ya mashabiki.
While it fosters connections, it can also amplify dissent and polarization among fan bases.
Hivyo, kuangazia hii duality ngumu kunahitaji usimamizi makini na uelewa wa kina wa nuance za kitamaduni.
Thus, navigating this intricate duality requires astute management and a profound understanding of cultural nuances.
Wakati tu ndio utaweza kusema jinsi vilabu vinaweza kubadilika katika mabadiliko haya.
Only time will tell how effectively clubs can adapt to these transformations.